Ngenazo ziphakela ngithole ukugonwa ngangivame ukushaya isiphakela njengoba nazi laphambili ukuthi nje ngithi ngizokwenza umsebenzi okhokhelayo ngakho ngakho ngakushiya lokho kushaya isiphakela kudala kudevel kuphela bengicabanga lapha kulokhu kusa ngidlalezi ngibuka etafuleni lokho kwehlukene ukuthi banjani bayadla abanye babo babe namaqanda kanti abanye babe namapanikuku namasoseji nokunye lokunye futhi nokho sonke singabantu kuyamangaza kunjalo yini sonke singaba abantu futhi sibe nokudla okuhlukahlukene ngicabanga ukuthi lokho kungaleyo ndlela nje emicabangeni yethu yezenkolo yabo cabanga ukuthi abanye lapha bathe babe ngabe Four Square nabanye ama-assembles futhi abanye lokhu lokho kodwa emva kokho konke sonke singabakristu niyabo nje yi kungaleyo ndlela futhi lowo kwakungumfowethu kodwa ngangizama ukucabanga ngayo wase-Four Square umfowethu kodwa ngabe usenabo na Courtney uyindoda ekahle impela ukudla amapanikuku nginendaba encane ngalokho ngiyazi ukuthi iseceleni noma kungahle kungahambi kahle njengamanje kodwa siyaqonda ngiyakuthanda ukudoba futhi ngiyawathanda amapanikuku futhi ngakho ngangiphezulu phakathi phezulu le eNew Hampshire bengidoba izinhlanzi ama-trout lokho ukuthi akube ikhaya lenhlanzi i-trout encane yasemfundaneni futhi ngangipakishele cishe izinsuku ezimbili nobhakha emhlane wami futhi ngangiphezulu le entabeni futhi ngizozibamba niyazi lapho ngibe nezimbili noma izintathu kuba ngizidle ngizidedele zonke ezinye ngiyathanda nje ukuzibamba ngakho kwakukhona iminyezane emuva ngemuva kwami umnyezane onameva owawubamba usinga lwami ngaso sonke isikhathi nganginetende elincane labantu ababili futhi ngakucabanga awu manje ngokusukelendelayo ngizovuka kusesekuseni kakhulu bese ngehlela lapho futhi ngigawule leyo minyezane ngakho wu kwakukhona inhlanzi trout nje idlala yonke indawo ngaphansi kwalokho niyazi lapho amanzi ayegugule khona niyazi emuva ngaphansi kwasebe ezinye ezinhle futhi ngangiyimba ngidlale ngayo futhi ngiyidlukuze ngokusheshe ngempela niyazi ngigweme ukuyibulala bese ngiyidedela futhi ngakho ngacabanga wu benginesikhathi esimnandi ngempela futhi ngakho ngehlela lapho kusesekuseni kakhulu ngalokho kusa ngacabanga cishe nje amabili nje alawo makheke kashokolediyo okokudla kwasekuseni azocishe nje alunge kanye namapanikuku niyazi futhi ngakho ngikuthola sekuvele kuxutshiwe ngoba angikwazi ukukuxuba niyazi angikwazi ukubilisa amanzi ngaphandle kokuwashisa ngakho ngifanele ngikwenze nje futhi ngakho ngakuphukela lapho futhi ngathola usinga lwami lokudoba ngasuka cishe emini ngasika lezo zihlahla ngase ngizibambela izinhlanzi ezitsha zibe zimbili ngaseke ngidedele ezinye futhi ezithi azibe zimbili zilimele ngabuya nazo yami ebuyayo yini nabazalwane abazingelayo uyazi ukuthi uyini ukuthi ibhere lidale leminyama lizicanasele esifundeni ngakho ibhere lensikazi elidadlana lapho namawundla amabili lalingena etendeni lami ngokuqonde ngo aye avele alidabula laba yizicucu futhi ayelapho-ke ngezwa into ethize ehalayo ngabheka ngale futhi nakho ukuhlezi lomama omdala ehlezi lapho namawundla amabili ayevele adabula konke ngakinako ngangazi ukuthi ngifanele ngibuyele emuva akukuningi kakhulu akudlayo ilokho akugubhisayo futhi ngakho ngangiphethe imbazo encane esandleni sami nganginevolovolo elidala esiligwalile lilele emuva lapho kodwa lalisetendeni futhi ngakho lalii futhi ibhere elingumama lizothi ukukuhlasela noma yini izokwenza niyazi uma ukhathaza ngalapho benamawundlu khona futhi ngathi ukugcina ibanga lami ngase ngibone sihlahla lapho engangingangena kuso masinye impela futhi ngingefuni ukulilimaza futhi ngishiye izintandalo ezimbili emahlathini empeleni niyazi ngakho ngangiphethele embaza endadana esendleni sami ngakho ngathi kumani lapho futhi laphenduka awu lona esikhundleni sokuza kimi labaleka silikhala libizana lamawundlu niyazi futhi linye lamawundlu labalekela kuye omunye umfo omncane owayengifulathele ehlezi nje kanje awu ngacabanga kungani ungahambanga mfo omncane na futhi waye lokho ekhala ezungeza ukuze athole lelo hundlo kubalize alizange likwenze awazula zula ngapha nangapha ngathi yini umfuncane anetshisekelo kuyo ukuthi angeke aye kunina na futhi wagijima obuyela ucezo oluncane kanjalo ngase ngibheka isihlahla sami lapho wayebheke ngase wundlini nokho ukuyolilanda lize futhi wayesaba ukusendela kimi futhi khona-ke wayesaba ukufinyelela ewundlwini wasekhala kabili noma kathathu waseke wasebuyela kwelinye iwundle lakhe nalomfo omncane wayehlezi nje lapho yenza okuthize futhi ngamangalo ukuthi wayenzani emhlabeni ngakho ngangilokhu ngibheka isihlahla sami ngizungeza ngapha nangapha ngiyazi ukuthi wenzeni lowo mfo omncane na ngangine ebhakede likatiliki lapho kwakungamafanikoko ami ngoba ngiyathanda ngangivamise ukuba ibhaptisti ngiyazi ukuthi angithandi kwafafaza ngithanda kwabhaphathiza ngempela ngiwuthulule niyazi kahle ngangine ebhakede lihle likatiliki likhulu kangaka nalowo mfo omncane wayengene kuleli bhakede utiliki futhi niyazi ukuthi akuthanda kanjani ukuthi lalivule isivalo sawo futhi laliligone ezingalweni zalo lisobala lalingazi ukuthi udliwa kanjani futhi lalicinise izidlanga zalo ezincane kuwo liwukhotha kanjalo niyazi kanjalo likhotha utiliki awu manje lokho kwakungokokugcina kwamapanikugu notiliki ngakubona lokho lapho ngathi phuma lapho futhi alizange lingilalele niyazi futhi emva kwesikhashana laphenduka laselibheka alikwazanga ukuvula amehlo alo utiliki lidonsa amehlo alo emuva naphambili kanjalo into enhle kunazo zonke engake ngayibona ngaphandle kwekamera niyazi futhi lalingutiliki kusukela phezulu kwekhanda lalo ukuze kufike phansi zikenzalo futhi ngama lapho futhi ngahleka kwaze kwaba buhlungu izinhlalo zami ngathi lokho kufana nje nombuthano omuhle epentecostal niyabo kunjalo faka isandla sakho ebhakedeni lothi ukuze kuthi nguwe ndeneneli yakho futhi nje uqala ukukhotha niyazi futhi akukho ukulahlwa noma ukwesaba ekakile emva kokuba sengilisusile lapho laya kuwo wonke utiliki lawuqeda ngaphambi kokuba lihambe futhi lagijima laphumela lapho unina nomfo wabo omncane ayekhona futhi baqala ukulikhotha.
That's the way we hope this meeting turns out.
Leo Dela isethemba ngayo ukuthi lo mhlangano uzoba yikho bonke abanye bazozama ukukhotha olunye uju niyazi leyo yindlela engenanhlonipho yokuzethula akunjalo na kodwa ngiyona kuphela enginayo yokukwenza niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini futhi ngiyaqiniseka ukuthi niyakuqonda ngaleyo ndlela kuyinhlanhla enkulu ukuba lapha lani bazalwane kulokhu kusa futhi ukwazi ukuthi niyangixhasa ngaphansi kobunzima isizathu njengoba nazi uma embula kimi emsamo yena mina ngaphansi niyazi ukuthi ngiqonda ukuthi niyabonga phansi kobunzima niyakwenza izikhathi eziningi phakathi kwemihlangano angazi ukuthi kungani kodwa ngezinye izikhathi abantu banombono ongalungile walokho ngizama ukukwenza ngizama ukudiliza umgoqo ukwenza wonke amadodanga amakristu abafowethu kukristu niyabo futhi ngezinye izikhathi ngaleyo ndlela ngiginqa phansi izinhlangano akukhona ukuthi ngimelene nenhlangano niyabo lutho nhlobo angizange ngijoyine neyodwa ngoba ngangizizwa uma ngangihlale esikhaleni bengingaba nokuthonya kungaphezu kwalokho engangingahle ngibe nakho ngiphonsa lokho kuthonya okuncane engingakwazi eqenjini elilodwa elithile labantu futhi ngiwoshisekela kakhulu umnyakazo wephentekostali ngangingumfundisi oyisithunywa senkolo webhaptisti ngenkathi ngibona lokhu kwakuyilokhu-ke futhi kusukela ngaleyo nkathi bengishisekela kakhulu abantu ngiyabathanda
long ways from being a historian
futhi kwalake ibanga elide kubeni ngumsomlando kodwa ngokufunda umlando omncanyana futhi ngithola ukuthi kuvamile inhlangano ukuthi lapho seyihleleke kakhulu ize ingakwazi ukwazisa umuntu olandelayo uNkulunkulu uvele ayibeke phezulu eshelufini akasayisebenzise manje angifuni amaqembu ethu abe kanjalo ngiqonda ukuthi inhlangano yinto emangalisayo kugcina ubuzalwane obuhle obuhlanzekile futhi niyazi kufeza injongo yayo kodwa ngihlala ngibafuna bafike endaweni lapho omunye ekwazi ukugaxa omunye futhi niyazi ukuthi ngiqonda ukuthi nibe nenhlanganyelo ngoba mfowethu uBozwell mdala asho kimi ngesinye isikhathi elimesabayo uNkulunkulu elingcwele ikhehla abaningi benu babelazi uSF Bozwell wathi kimi wathi uthi Branham lokhu khuluma ngenhlanganyelo uyazi ukuthi yini na ngathi ngicabanga kanjalo wathi ngabafa babili emgunjini owodwa ngakho ngakucabanga ukuthi lokho kwakuwukuzwakalisa okuhle kakhulu niyabo abafo ababili emgunjini owodwa khona-ke kukhona indawo yethu sonke uma ngibone umfowethu lapha omunye umfowethu ehlamba umfula osheshayo ngesikebhe esincane ukuthi ngangazi ukuthi leso sikebhe sasingeke sikwazi ukudlula endaweni namatshe niyabo futhi ngaqala ukumklabalesela ukukhona ukuthi ngimelene nokuthile nomfowethu luthando lungenza ngenze lokho niyabo yisikebhe yakuso ngeke simthwale niyabo.
When organizations
manje lapho izinhlangano ngicabanga ukuthi uma inhlangano ingahlela bese iqede imfundiso yabo ngokhefana isikhundleni sikangqi lokhu yilokhu nalokhu yilokho futhi yilokho kuphela uma nje benza ukhefana siyabukhona lokhu kanye nokuningi inkosi engakwengeza kithi kulapho Luther eza khona iphutha okulungisiswa ngokukholwa kwakuyini lokho kuphela uWesley wayenza iphutha ngokungcweliswa umsebenzi wesibili womusa futhi unqaba ukwemukela umoya ongcwele ngenkathi ungena uma ukuphetha ngokhefana kulungile ngakho uyabo uNkulunkulu mkhulu kakhulu ithende lendlalekele phezu kwethu sonke futhi thina sidla ukudla okuhlukene sigqoka ngokwehlukile sibukeka sihlukile thina sehlukile kodwa uNkulunkulu unguNkulunkulu ezinhlobonhlobo akayena uNkulunkulu akayona siyezi ne-Europake i-Harmony House yabo yena uNkulunkulu unguNkulunkulu ezinhlobonhlobo bheka phandle lapha izintaba ezinkulu izintaba ezincane izihlahla eziluhlaza izingwaduli izimbali ezimhlophe izimbali eziluhlaza okwesibhakabhaka izimbali eziphinki izimbali ezibomvu abantu abanamakhanda abomvu abanamakhanda amnyama nabanamakhanda ampunga bese kungabikho nhlobo yebo uNkulunkulu ezinhlobonhlobo yena ngiyakholwa ukuthi uthandanga leyo ndlela yileyo ndlela akwenza ngayo ngoba ukuthi ekuphileni kwethu kwenhlangano uNkulunkulu nakho ngaleyo ndlela ngingowaseningizimu umphathi omkhulu lapha phezulu ukuthi lesi sizwe abakushoyo kulungile ngicabanga ukuthi esimweni sokuhlukaniswa eningizimu abanye babo basho kimi ngesinye isikhathi wathi Mfowethu Branham ungowaseningizimu yimo ucabangani ngokuhlukana na ngathi akukhona kwamukusho umphathi uhulumeni wathi makube yilokho kuyikho bavumele ukuba bashade nokunye nokunye ngathi lokho kukubo njengomelikana ngiyayithobela imithetho kimina benifanele nikushiye ngendlela uNkulunkulu ayenakho ngayo wenza umlungu umuntu omnyama umuntu onsundu uNkulunkulu ezinhlobonhlobo mabahlale ngendlela uNkulunkulu abenze ngayo lokho ngikucabangayo ukube bengingumuntu omnyama bengingafuna ukuhlala eklasini lami labantu ukube bengingumshayina ophuzi ngifuna ukuhlala ngenjalo njengoba ngi-Anglo-Saxon omhlophe mangishade phakathi kwabamhlophe ngifundise abantwana bami okufanayo futhi nje ngihlale uhlobo lwembali nombala uNkulunkulu asenza wona ekuqaleni empeleni nguye akwenza uma ngingowe Assemblies of God ngiyoba yi-Assemblies of God uma ngingowe Foursquare ngiyoba yi-Foursquare yabo kodwa bengiyohlale ngifuna ukwelula izingalo zami komunye nomunye niyabo ngibahlanganise bonke niyabo yilokho-ke ngihlanganyele nomunye nomunye ngaleyo ndlela bengingaqondwa kahle ngezinye izikhathi benginetape ekhishiwe lapha kungekudala inzalo enyoka lokho kwabangela kungqubuzano kukhulu uxolo labo bafana bakukhiphile lokho bekukokwa kwami kokwami abasekho nami kodwa ngiyaxolisa bavumele lokho kuphume futhi emva kwakho konke uma kuphumele phakathi kwamabandla ngiyaqonda ukuthi abefundisi bangabelusi bezimvu babheke umhlambi wabo ngokuthi futhi uma bengakwenzi ababona belusi bezimvu abalungile kunjalo niyabo bafanele baqaphele umhlambi wabo futhi ngakho ukuthi umoya ongcwele ubenze umbonisi ziningi izinto osekukhulunyiwe ezehlukene wonke umuntu umbono wakhe ngezinto sinelungelo kulokho nabo emibonweni yethu kodwa lokho bengingeke ngokuqinisekile bengingeke ngivumele lokho kuphume kwakuwumbono wami siqu ngalokho engangikucabanga emibhalweni koko ukuthi kwakungewona amaphula u-Eva awadlayo abangela isono futhi lokho kulokho nokho kubonakale kubanga ubumunyu ubuluma phansi phakathi kwabanye babazalwane ngifisa sengathi ngabe ayizange iphume ngoba niyabo angikho phandle lapha ukuzama ukuvimbela abazalwane bami ngiphandle lapha ngizama ukusiza umfowethu ngisebenzela inhloso eyodwa futhi ngicabanga ukuthi sonke sizama ukwenza lokho nama assemblies ne iFoursquare ne oneness nanoma ngabe bayini niyabo bonke bangabazalwane futhi thina besifanele sizame ukwenza impumelelo eyodwa lowo ngumbuso kaNkulunkulu niyabo futhi imiphefumulo eminingi ngingabutha ngenetha lami kuyithumela phezulu lapho ngifuna ukuyibeka neyakho kanye nazo zonke ezinye yilapho esiya khona futhi yilapho esisebenzela khona kuphezulu lapho futhi niyaqonda iminyaka eyishumi nanhlanu emasimini nabazalwane ubuphezelekile kube yilezinto ezincane eziqhamuka ngokuhlukana kwemibono nakhu sihlezi lapha kulokhu kusa ngokuzwana okukhulu njengoba amadoda ingaba njalo ngiyacabanga kodwa-ke sihlale lapha isikhashana futhi siqale ukukhuluma into yokuqala niyazi kuzoba khona omunye umzalwane othile shokuthize omunye angahle angavumelani naye kancanyana manje kubiza amadoda angempela amakristu angempela kumelana nalokho futhi esalokhu ezizwa njengomzalwane niyabo ufanele ube nakho enhliziyweni yakho awukwazi nje awukwazi ukukhohlisa ngalokho uma uthi unjalo futhi awunjalo ilokho okubambe ilokho okwenza isithiyo ufanele uhlanzeke futhi ucace ngakho uyabo futhi siyosuka njengokuthi uma thatha kuthile uma umfowethu ubephumile ndawo futhi angene phakathi kwesigaba esithize sabantu umfowethu ubefakaza kimi kulokhu kuza wabizelwa enkonzweni ngenkathi umfana omncane wabe esewa ushilo nami futhi wathi kodwa-ke wabe esebuya enobizo oluningi lokushumayela kunanini ngaphambilini niyabona ukuthi kwakuyini ngenkathi eba ngumkristu wangena esimeni sendawo esingafanele niyabo futhi leso simo sendawo samthonya niyabo futhi ulokhu ubambelele kulolo hlobo lwesimo sendawo wena kuya kuthonya ngethemba ukuthi nikufunde kuvaliwe lokho engikushoyo yabo kuya kuthonya kuleso simo sendawo futhi into yokuqala uyaziyo uba yingxenye yaleso simo sendawo ungena kuyo futhi njengendoda elungile ehlanzekile futhi eziphethe kahle futhi iqala ukuzihlanganisa nesigejane sabantu abangenjalo niyabo uthatha umoya walokho yonke into ibuswa umoya izizwe zibuswa umoya lapho ngingena ezizweni ezahlukene ngibona indlela abaziphatha futhi benze ngayo uyabona ukuthi umoya waleso sizwe ngangiya emakethe uxolo bodade ngangiya emakethe nomkami ngolunye usuku futhi sacabanga ukuthi kwakuyinto ethize exakile sibone inelikazi eligqoke isikhethi bacishe babe nqunu nqu neyazi befake lezo zikhindi ezincane futhi wathi futhi ngangazi abaningi babo lapho becule emakhwayeni futhi neyazi kahle nje neyazi usaziwayo wedolobha futhi umkami ungomunye walamantombazane ayifashile endala niyazi wayesethi ngiyazibuza ukuthi kungani bekwenza ngathi zithandwa umoya uyabo ufika kubo niyabo ngumoya labo besifazane baqondile abakuqondi abakwenzayo uyabo abaqondile lokho kodwa umoya ufika kubo futhi into yokuqala uyazi bavele baqale kancane bese kakhudlwanyana futhi isono sinjalo ngingathini na sinobuqili yebo sinobuqili kakhulu siyangena sihle kakhulu futhi sinobuqili kakhulu yindlela esikuthatha ngayo awu ngiyacabanga isikhathi esiningi lawo wamahle amadoda acabangayo kahle angena enhlanganweni ukuthi uthola ngezinye izikhathi ukuthi uthola indawo phakathi lapho lokho uhlobolwe qala kuza siqembu niyabo futhi empeleni yabusibo obuzalwane kukhona nje umoya ongena phakathi kwabo niyabo futhi akuniki indawo eyanele umfowethu olandelayo niyabo ngicabanga ukuthi lokho kunjalo futhi ngikuthola kukho konke futhi siyazi kuhle lokho ngakho ngilapha bazalane bami ukuzophonsa ayinetha lami nani nonke ukwenza konke engingakwenza ngomsindisi wethu wethu othandekayo uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu anginakho abo angisiyena umshumayeli ukusho nje umshumayeli njengani madoda afundile futhi abizelwe kulokho nginesiphiwo esincane uNkulunkulu angiphe sona futhi kufana nokungena egiyeni angikwazi ukuzibeka lapho ngihlangane nomfowethu lapha kulokhu kusa obizwa ngoBacon ngikholwa ukuthi bekunguye noma uBacon ngikholwa ukuthi bekunguye enhla lapho endlini yezihambi ya uthe waye lapha eminyakeni edlule ngenkathi ngangisemhlanganweni ngaleso sikhathi kwakuyisenzo nje sincane sokubeka izandla zami phezu kothile bese ke ngiyokwazi ukuthi kwakuyini manje ke niyakhumbula ngalitshela ukuthi wangitshela ukuthi kuyokwenzeka ngazi yona impela imfihlo yenhliziyo yabo manje bhekisisana umhlangano niyabo manje lokho kuyiqiniso kodwa yona kuyini na lapho ngintula khona kuthize uNkulunkulu mhlasimbe ngazi ukuthi ngiyabathanda abantu futhi unginika nje enye into engizosebenza ngayo niyabo futhi ngifuna ukukwenzela wonke umzimba kaKristu kuwo wonke umuntu niyabo ukuze ngizame ukuthonya wonke umuntu engingakwazi ukukhonza iNkosi uJesu ngahle kube yinqaba kwabanye abantu kodwa ngizama ukubakhuthaza ngihlale phansi futhi ngikubone ngokombhalo uma bekungesiwo umbhalo kodwa-ke ningakukholwa qhabo umnumzane etestamenteni elidala babenendlela yokwazi ukuthi kwakuyiqinise namaqhabo uma umprofethi eprofetha umphuphi waphupha iphupho bamyisa phambi kweyurimi nethumimi bese kuthi-ke leso yisivikelo sesifuba ku-Aroni futhi futhi akunendaba ukuthi kwakuzwakala kuyiqiniso kangakanani uma lezo zibani ezingaphezu kwemvelo zingazange zibaneke ngaleyo yurimi nethumimi abakukholwanga niyabo ngoba kwakufanele kube ngaphezu kwemvelo futhi uma yurimi nethumimi izakufakazisanga akunendaba ukuthi iphupho lizwakala lingokoqobo kangakanani noma lokho umprofethi akushoyo kwakungalungile manje lokho kwakusebupristini bukalivi nalobo bupristi kuqediwe ngabo bususa leyo yurimi nethumimi kodwa uNkulunkulu senayo yurimi nethumimi leyo yizwi lakhe kungakhathaleki ukuthi noma ubani uzwakala kanjani uzwakala kahle noma ngabe kuzwakala kubuhle kakhulu kungaba uhlelo kimi kufanele kubanike kuleyo yurimi nethumimi kufanele kube yilolozwi noma kusilo bona manje uNkulunkulu angenza izinto manje sibe nazo zonke izinhlobo zezinto ziqhubeka futhi akungabazeki amadoda amesabayo uNkulunkulu amadoda alungile kodwa thina njengezinto ezahlukene zemizwa negazi namafutha nakho konke kungase kulunge niyabo uNkulunkulu angakwenza lokho angisho ukuthi angeke akwenze angenza lokho akufuna uNkulunkulu futhi angena msebenzi wokumtshela ukuthi yenzene wenza lokho afune ukukwenza kodwa kimi makube ngokombhalo kodwa-ke ngiyazi ukuthi kuqinisile niyabo makubanike embhalweni lapho kodwa-ke lokho kulungile ngoba ngiyazi uyoma emva kwalokhu angazi ngokunye kodwa ukuzama ukukugcina ngaleyo ndlela ngakho konke ngingakwenza futhi angikaze ngivumele imihlangano yami ibe mikhulu lapho engingadingeka khona ngabele njengabanye babazalwane bethu abaligugu amadoda akahle njengomfowethu Oral Roberts ngenkathi mina no-Oral sihlangana kokuqala waye nethende elincane elimanikiniki futhi ngangingafa kolunye uhlangothi lwedolobha lasekansas ekansas futhi waye sedolobheni lasekansas emissouri nginesithombe sethu simi lapho ndawonye wathi ucabanga ukuthi uNkulunkulu angangiphendula kwakukhona indoda ehlakaniphile enobuhlakani indoda enkulu kankulunkulu enobukholwa okuhle
just a
ngathi vothi Roberts umfundisi omncane nje ngathi uNkulunkulu uzophendula umkhuleko noma yimuphi umuntu ozoba qotho nangu ehamba ngolunye usuku umfoto ikoko kangaka ngangi babe nomhlangano i-businessman tools kodwa-ke ngaba nomhlangano ezansi ehole elikhulu no-Oral wangena walimaza umlenze wakhe futhi wangibiza emsamo ngahamba ngayomkhulekela wathi ubonile isakhiwo sami kakade na ngathi qhaba umfoto Roberts angikaze wathi awu ngeke udlule futhi sibheke na ngakho-ke ngakusasa ngathishelele ngazungeza ukuze angabi lapho uyazi ngifuni uku indoda enkulu indoda enjalo ngiyazi ukuthi isikhathi sayo siyigugu ngakho ngahamba ngahlala phansi ekhaya lakhe angikwazanga ukuphathwa kahle kakhulu kube ngangisekhaya lami u-Oral Roberts omfo okhukhumele kangaka utommy osborne oheya basigqoki nje sitathilo sisibumba esingcono lokho kuphela lokho yena nje ungumfana na oligugu ngangingane endaweni yakhe futhi ho amadoda alunge kangaka futhi njengoba bonke besho ukuthi ngaqala ensimini kokuqala futhi bakubonile futhi lokho okwabenza bahamba ngangale ngale nkathi umfowethu Fisher ngangine eqembu lakhe eNingizimu Afrika wangikhombisa ngokuzungeza esikhuweni sika-Oral ngabheka indawo enkulu kangaka yinhle uma ungakaze uyibone qiniseka ukuthi uyayibona ho awukaze ubone noma yini ifana nayo noma kuphi emhlabeni ngisale kubakwe sikamfowethu mi osborne futhi ngibone indawo yakhe enkulu amakhulu emishini ye-IBM ihleliwe esebenza lokho izandla zomuntu azelokothi zithinte izinhlamvu nhlobo ivele igijima eqhubeke kanjalo nje he imali ingena ngemithwalo futhi lahlwa ebhaleni lihambisayo futhi yedla ngacabanga o he niyabo ufanele abe nakho yena nalelo umsebenzi omuhle lowo futhi ngema phandle lapho ngaphandle ngacabanga nkulunkulu ngibonga kakhulu buka lapha kulesi sakhiwo lapha cishe izigidi ezimbili nengxenye zamadola iqakele yabo ukuzuza ngempumelelo komfana oyedwa wepentecostal lokho nkulunkulu angakwenza niyabo okhi oyedwa mncane ophuma emgodini womucashi ezansi lapho lokho nkulunkulu angakwenza kuvele kukhombise ngase ngibone utommy osborne ngimi lapho egcekeni lika-Oral ngangikwakukhona isigejane sabantu niyazi ukuthi benza kanjani nina nilindile ngaphandle nephoyisa lingindlolisa futhi langikhombisa ngemuva ukuthi ngijikeleza kanjani lapho engingathola khona imoto nomfowethu Fisher wayezojikeleza ngithathe futhi eze angijikise ngemuva futhi ngangima emuva lapho ngibuka izandla zami emva kwami ngibuka leso sakhiwo esikhulu sihle kanjani futhi ngibuka esibukweni phakathi lapho niyazi izandla ezedeteleka phansi futhi ngacabanga futhi ngathi awu ngine okuthile kwavele kwathi kimi awu kuthiwani ngawe na ngacabanga futhi khona-ke abazalwane bathi inkonzo yami encane yabasiza ukubabeka izimini niyabo ngamunye wabo uhlale futhi angitshele lokho futhi ngacabanga awu ngiyacabanga mhlawumbe kungani kungabanga lapho uma ngangephandle lapho kungani ngingenayo into njalo niyabo ngacabanga ngingakuzonde ngempela ukuthi beze endaweni yami umshini wodwa wokuthi ayipho omncane obekwe ekugcineni kwenqola futhi ngincenga othile ukuba yeze yangisize ngikhiphe izincwadi ngacabanga awu yabo mhlawumbe unkulunkulu bengeke angethembe niyabo mhlawumbe ukube ngaba kanjalo awu bengingahle ngingabi yimina futhi ngacabanga kodwa ngibonga kakhulu kunkulunkulu ukuthi wayengathola umuntu angamethemba kanjalo ehe bengingefune wena ukuthi ungasho lutho ngakho angisho lokhu okuhlukile kodwa ngisamile lapho ngakhala futhi ngacabanga awu ubaba wayazi ukuthi mina ngingenamfundo labo bafana bathandeka kanjani baligugu ngavele ngajika ngaqala kubuyela emuva ngilinde imoto ifike ngama lapho ngabuka leso sakhiwo esikhulukazi kucace njengoba ngake ngezwe iphimbo lathi ngisabelo sakho manje lokho kulungile ngisabelo sakho. Ngathi ngiyabonga Nkosi ngalokho okuncane enginakho ngizokwenza konke okusemandleni ami ukubeka isabelo onginika sona ebusweni kaNkulunkulu. Manje yileyo ndlela engizame ngayo ukuhlala ngemncane, anginalutho futhi sinezincwadi kodwa akuzona izami ezikafowethu Gordon Lindsay. Sivele sizithenge ngabaphesenteka ngabashumi amane singakwazi ukuthi ngifanele nginikeze amadoda imali ngibuyele ekhaya ngeqhubeke futhi njengoba bekhuphuka e-West Coast nalezi zincwadi futhi eziningi zazo zamosheka zinikwa abantu noma ubani ozifunayo abanayo imali ngani bangaba nazo noma kanjani niyabo.
So,
ngakho ngazama ukubalekela imali angikaze ngithathe omnikele empilweni yami futhi ngakucabanga ngingenzenjani ukuba bekufanele ngixhase into ethile enkulu na angikwazanga ukukwenza. Kuvele nje angikwazanga nje ukukwenza yilokho kuphela. Ngakho uNkulunkulu omkhulu ongenasiphelo wayekwazi lokho. Ngakho lokho kuncane enginakho angiphe khona ngizama ukukwabelana nani bazalwane niyabo nina nibandla sengathi sonke singahlala sibe munye niyabo futhi nje sihlale ndawonye njengabazalwane futhi ake sabelane ngalokho esinakho nomunye nomunye niyabo ngaleyo ndlela sisembhili enkulu futhi silwane sono hhayi omunye nomunye sisizolo omunye nomunye khona-ke khona-ke usathane akakhetha futhi asiyeke silwe nakho sikuphiphe niyabo kodwa asijikiseni eyethu yonke into esinayo iye embusweni futhi sibeke amahlombe ethu kwelinye futhi nomunye qala ukukhuphukela phezulu futhi usebenzele lapho ngoba ngicabanga ukuthi sinesikhathi eside kakhulu ngicabanga ukuthi sisekupheleni komgwaqo mhlawumbe ngoba nje sengiba yikhehla ukuthi ngicabanga lokho kodwa ngikabo akusikho lokho ngoba ngangicabanga lokho ngaso sonke isikhathi ngikholwa ukuthi sisekupheleni komgwaqo futhi masikhuleke futhi sisize futhi sisekele manje kukhona umfowethu Robert kanye nabo baba bathole niyabo manje angikufuni cabanga ukuthi ngisho noma yini emelene nomfowethu Robert kungomunye wamadoda amahle kuna wonke ngake ngahlangana nawo uTommy Osborne abaningi noTommy Hicks nalabo bazalane bangabazalana bahle ngizama ukukusho yabo nge manje umfowethu Robert ngiyacabanga unemfundo yasekolishi uhlakaniphile futhi uvuthi uNkulunkulu uvele wabusisa leyo ndoda ngalendlela uvele wathola yonke into emzungezile lapho ukuba ibuke sonke bantu uma thina uNkulunkulu usabele ingcenye yethu futhi wamabela leyo ngcenye kodwa zonke izitho zenza ingcenye yodwa niyabo iya embusweni kaNkulunkulu niyabo sifuna ukuzihlanganisa manje uma ngizama ukuzehlukanisa mina kumfowethu Robert lokho bekuyobe kungukwenza into efanayo ebengilokhu ngikhuluma ngayo inhlangano yodwa izehlukanisa kwenye sibe iqembe lilodwa elikhulu niyabo iqembe lilodwa nje elikhulu ngikhuluma kwi-Christian businessman bengikanye nabo bebethi ukuba yindawo enamanzi ogwadule kimi futhi ngenxa yokuthi ekubavumeleni baxhase osomabhizinisi bamabandla bazofika futhi kuzobala lokhu ukuthi ukwenza kubukeke sengathi kumele usicishe ufanele akwenze niyazi ngenxa yokuyekelelwa phambi kwebandla kodwa ngitshele i-businessman lapha isikhathini esingeside sedlule ngathi bazalwane njengoba umfowethu eshilo angikaze ngibe ngumzenzisi ngokwenele ukuba ngidonse isibhakela kunoma yini uma kunjalo uma ngikusho hhayi ngokuzwisa ubuhlungu kodwa ngikusho ngothando uma umfana wakho omncane noma umntwana omncane bekeze phandle lapho esitaladini bese uthi Junas thandwa uma ungangeni ungahlola imali lokho akusilo uthando uthando lwangempela luzophumela lapho futhi lumthathe futhi lumnyakazise futhi lumenza suke kuleso sitaladi niyabo lolo uthando lwangempela niyabo futhi yilokho kuyikho bazalwane ngikuqondile ngalutho manje gcina lokho engqondweni niyabo manje ungambambathi Junior uyabo sifanele sitshele uJunior futhi simenze angene emgqeni niyabo.
The love of brotherhood.
Manje uthando lobuzalwane ukuhlanganyela ndawonye ukusebenza ndawonye futhi njengokusebenza kwezivumelwano nokunye nokunye lokho esizama ukukwenza embusweni kaNkulunkulu.
Now,
manje kulesi sikhathi sikhulu esiphila kuso lapho esikhona esikhathini sokuphela ngiyacabanga angazi ukuthi isikhathi esingakanani enginaso lapha cishe imizuzu eyishumi nanhlanu nje sisebenzele ukuphila silwela ukuphila futhi sifuthi kulomzabalazo wokuphila sithola ukuthi sehlukile kodwa sifana ngithola ukuthi umunye wami awusiye indlebe yami nendlebe yami ayelona iso lami futhi kodwa ngithola ukuthi bafanele basebenzisane ukuze bafeze umsebenzi futhi yileyo ndlela sifanele senze ngayo niyabo sifanele sisebenzisane ukuze sifeze umsebenzi yingakho ngilapha ngokuzama ukufeza umsebenzi hayi ukwenza umsebenzi angikwazi ukuwenza ngilapha ukuze ngisebenze nani bazalwane ukuze sifeze umsebenzi ngicabanga ukuthi amathuba futhi kunokwenzeka futhi kungenzeka futhi ukuthi khona manje into ethile ingenzeka khona lapha lokho obekungathumela imvuselelo kuwo wonke amabandla enu futhi niyabo bekungakwenza manje lokho kuncane ngizokwenza ngakho ngikubeka nani bazalwane ngikubeka phezu kwealtar elikhulu legolide likaNkulunkulu kanye nomhlatshelo wethu kanye nezinkundla zokuhlangana uJesu Kristu niyabo lapho siyasebenza ngizosebenza ngakho konke ngingakwenza nanoma yini engiuma ubona ukuthi ngingakwenza ngicabanga ukuthi ngingenza kangcono vele ukhululeke nje ukungitshela uyabo futhi ngizokwenza impela ngizokwenza konke ngingakwenza ukuze ngisebenze kahle nani ngenze konke ngingakwenza ngenxa yombuso kaNkulunkulu bese kuthi ke ngesikhathi sokuphela-ke sonke sizofuna kulizwe zolithi nenza kahle izinciku zami ezinhle nezithembekile kubulani lo mhlangano lapha uzoba umlando kwezinye izinsuku ezinhlanu niyabo futhi ke izophinde ihlangane nathi ngolunye usuku ngakho masenze konke singakwenza ukuze sikwenze kube kuhle ngizwa sengathi ngingathanda ukusho igama noma amabili lapha uma kulungile kancane nje ngifuna ukucaphuna izwi lakhe kanye futhi mhlawumbe nje kancane nje njengendikimba futhi ngizobhekisisa ngempela ngesithathe uJohane ongcwele wesihlanu amashumi amabili nane uma nifuna ukucabanga ngakho ungenye yezindikimba zami engizikhonzile angadwala isandla namajazini amabili amaqanda niyabo isihlanu amashumi amabili nane
he that heareth my word and believeth on him
that sent me ozwe izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila kuphakade
life what a word
niyabo ukuphila yeka igama ukuphila senzani na siyilokho esizama ukubamba ukuphila
what we're trying to find life
yilokho esizama ukujola ukuphila into enkulu kunazo zonke khona ukuphila lapha esikhathini singeside sedlule ngangihlezini nobhala wami kugijimele kuncane okukhuphukela endleni sacoshacoza oludala lwezinsalela ezimbiwa phansi okwakuphakathi lapho wathi kimi wathi kuneminyaka emingaki lokho na ngathi o mhlasimbe izazi zezikhathi zithi kungaba noma ophenya izinto zasendulo angasho ukuthi kuyobacishe iminyaka eyizigidi eziningana ubudala wathi yeke ukuthi ukuphila komuntu kufushane kangakanani kulokho ngathi qabo ngathi uma lokho kungasekho ngiyobe ngisaphila nginokuphila kuphakade ngiyabonga ngakho ke futhi uma siqalaza ngiyacabanga bazalwane ukuthi singaqaphela ukuthi yonke indawo esiyibonayo kukhona ukuphila ukuphila buka ngaphesheya lapha ungabona mhlawumbe sithi ubone isihlahla samawolintshi siveza ukuphila ngendlela yaso nali isundu liveza ukuphila lasi isihlahla seshoba siveza ukuphila nanso imbali ebomvu iveza ukuphila eluhlaza kwesibhakabhaka emingakuyo iveza ukuphila niyabo izinhlangano zethu na niyabo ngayinye iveza ukuphila.
We notice a little flower. Let's take the
siyaqaphela imbali encane ake sithathe ukubaluleka kwembali encane imalapho yinhle ifeza injongo ifeza kahle
And when the prostitutes are called here, that's it. Younger woman
die. Younger woman die. Younger woman die. Younger woman die. Younger woman die. Younger woman die. Younger woman die. Younger woman die. Younger woman die. Younger woman die. Younger woman die. Kuthi ende kwesikashana ke indlela iqalile njengoba kubonakala
ngokuhlulu
ukukhathalele kakhulu lokho kuphila okuncane aze abe nodwendwe lomncwabo wayo ukuthi izimvula zasekwindla ziyeza izingembezi ezinkulu zehla ziphuma ezibhakabhakeni kuthi zimbele leyo mbewu encane manje ngabe lokho kuyiqiniso na impela kunjalo uyimbela ngaphansi komhlabathi kulandela ikhwala sebusika libe Yekwanga phezu kwamayintshi amaningana ngaphansi komhlaba isigaxa esingaphansi komhlaba esincane siyabuna sibe yiqhwa sesihambile iqabunga liyawa selihambile iqabunga selihambile
imbewu
encane iba yiqhwa iphume ivuleke imbewane iyaphuma lokho kuphila kuncane bandla uNkulunkulu akwenza ingabe sekuphelile na lutho nakancane oqhabo Niyabo uguma kwenozungezi langa kula ule mpilo yezitshalo ilanga LANGA futhi kuthi nje lapho lelo langa lifudumele lisuka lizungeza emva komhlaba kuthi libuyele emuva lapha ngibona imbewane lokuphila ndawana thize phakathi lapho okungekho usosayensi ungayithola kodwa leyo mbali encane iyaphila futhi iyifezile injongo yayo iyaphila futhi ngoba ngokuphila
awu uma uNkulunkulu enzela ukuma kwenozungezi langa indlela
ukuba baphinde bavuse ukuphila okwamkhonzayo kuthiwa nge-NDODANA uma efika nokuphila okuphakade na futhi sinokuphila okuphakade sizovuka futhi ngezinye zalezi zinsuku masiyifeze kahle inhloso yethu noma ngabe siyini masiyifeze noma yiphi indawo lapho uNkulunkulu akubeke kuyo masiyifeze
lokuba
indodana NDODANA izovuka ngolunye lwalezi zinsuku inokuphilisa emaphikweni ayo ngifuna ukuphuma-ke ekukhanyeni nasenkazimulweni yokuvuka kwakhe ngifuna kuhamba ngibambene ngengalo ngabunye wenu phezulu phambi kobukhona bakhe kuze kube yileso sikhathi khumbulani siyiqabunga elincane esihlahleni ngithanda ukuzingela ngicanga ukuthi niyabona ubuso bami busakazekile ngangihlale ngifune weather by magnum ezinye ezipress bengingeke ngivumele umuntu angikwazanga ukuthenga yodwa zibiza kakhulu
ubunye
bezongithengele yodwa kunendoda ehlezi khona lapha manje ngabe yangithengele yodwa ngikwazanga ukuyivumela ukuba yenze lokho ngingathi nginabangane abayizithunywa zenkolo bengagqokeza icathulo angikwazanga ukwenza lokho angikwazi ukucabanga ngakho ingalesi sizathu ngizamile ukunika umunye umuntu la mapanikoku kulokhu kusa ngiyazi ukuthi yini indlala ngiyazi ukuthi labo bantu lapha yabahlupheka kanjani angikwazi ukubona izinto ezimoshwayo ekubeni nazi ukuthi abafowethu lowo okholwa into efanayo ngiyakholwa bangale ngapha ngokubunzima angikwazanga ukubavumela bakwenze
uArt Wilson
ungeleka unikeza uPhil Paul imodel 7 noma imodel 70.257 Robert uPhil umfana wami uyinqele ubengakwazi ukusebenzisa ibhawodi elisesandleni sokudla
umngane
wami ophethe weather by company uthe ake ngikuthumele lokho kuweather by uthi ngimenze ayibhole kabusha akwenzele iweather by kuyo wathi beyingeke wathi ingakubiza cishe amadola ngamashumi amathathu ingibize cishe ayishumi wakwenza akazange ayibhole kahle ukudubula kokuqala kwasakazela ebusweni bami bonke kwathi akungibulale futhi cishe emavikini ayisithupha edlule nje niyayibona leyo ndawo lapho na yashaya yasusa lelo zinyo lapho eladlula khona lapho yase isika uhlangothi lobuso bami ezintathu zazo zaya ngonga lapho zanamathela ezindlaleni zamankanka nasethanjeni ezishumi nanhlanu zazo zangena zaqonda ngo emva kwamehlo kanjalo zacishe zasika amehlo kabili uvele kubonise ngitshele umlayezo kukho lokhu kuphenduka ngokuxhawulana yilokho lokho okwakuyikho niyabo ukuba leso siphamu sasikabe emshinini wokusika nokubumba insimbi njenge weather by Bagnam ngabe sawubamba umthwalo kodwa ngenxa yokuthi saphazanyiswa futhi sazanywa ukuba sibholwe kabusha kusobala noma yimuphi ushaya siphamu yazi ukuthi kwenzekeni saba nencindezi ngakulolu hlangothi niyabo kwasisakaza ngale ndlela ngokunye kwalenkolo yokuxhawulana ngikholela ekuzalweni kokusha ngibuyele ekuqaleni futhi ngife futhi ngibunjwe kabusha yabo uma ungenjalo kuzoba nokuqhuma ndawo ezansi nomgwaqo izophephetha kuwe lapho kufika ingcindezi ngakho ake sibambe ingcindezi ngangisezansi kentakhi nomngane wami sithengise izincwadi lapha emihlanganweni umnumzane wodwa ungufakazi kajehova waguqulwa umfana onovenze anaye ushadile manje umlenze ufinyeleke ngaphansi kwakhe mhlawumbe athole ithuba lokuthi afakaze wasindiswa wagcwaliswa ngomoya ongcwele abafowabo bayafika uyise wayengumfundi bamxosha kubo bonke ubuntu babo ngelinye ilanga kwangena umfowabo ngangisekhaya eholidini noma ngiphumule futhi wehlela kumfowabo wathi Pence yini yilona lapha wathi yini enithandeleke kuyezweni na wathi isigejane sobuhlanya wathi lokho hayi ubuhlanya wathi buka umlenze kaDavid wathi awumpedo wathi babayi wakho ukukhulisile wasikhulisa ezinganyaneni ukuba singabakholwa labo bashumayeli bosihogo esivuthayo nokunye nokunye kanjalo wathi awufanele wenze into enjalo wathi hloboluni likawako lulalelayo na wathi nanto phandle lapho enzimini lubutha utshani obomile eduze kwendawo yabo wangibizelanga phakathi ngicabanga ukuthi ngangibukeka ngiyikho konke kodwa hayi umfundisi futhi wathi ehlezi lapho wathi ngangikhuluma naye wathi sawubona obanda ngempela ongena ndaba ngakho kwafika umbono okukhuluma nje ukwenze khona lapha kathathe noma kane selokhu ngibi lapha niyabona futhi ngathi wena umshiyeleni umngakho labo bafanyana ababili na wabheka ngani kuBanks kube sengathi umfowabo ungitshelile ngakho ngathi ungabheki kuye ngathi akangaza ngitshele lokho ngathi kuthiwani ngobusukubathange na umngakho ngowesifazane ekhandeni umhloshana buno ngowesifazane owaye nezinwele zibombana leya ndoda ingongoza emnyango wena wangena ngefasitela kuhle ukuthi awuhambanga noma udutshulwe ekhanda indoda ibiphethe ivolovolo esandleni sayo wawela kwiphansi wanikela inhliziyo yakhe kuKristu wasindiswa manje umndeni wakhe wonke usindiswa ngendlela efanayo ngabunye wabo yabo sasinjalo cwaliswe ngomoya ongcwele bese phansi sasizingela ezansi Kentucky futhi sasizingela ezingwejeje ngithanda ukuzingela ezingwejeje umdlalo nje wokuzingela ezingwejeje siyazithanda ukuzidla ngiyaqeqesha izikhali zami sikhulu ukudubula emayadini angamashumi amahlanu ukuze ngibone ngehlo niyabo nje emayadini angamashumi amahlanu ngakho saba ukuzingela kwakukakhulu uma wake wazingela izingwejeje zimpunga niyakwenza ngiqekele Oklahoma phezulu lapho ukhuluma ngenhlanzi ihawudini ngokuba yingcweti yokuphunyuka ayiyona ingcweti yokuphunyuka nhlobo ohlangothini lwenye yazo yeka ukuthi zingabaluleka kanjani kanjalo ngakho kwakumile ngempela wawungakwazi ukusendela kuzo ngakho wathi kukhona indawo phansi phakathi lapha ikhehla ukuthi singazingela emihumeni lapho kulomsokama khona yazi ukuthi uyini mhume na esikubiza ngomhume yisigodi lapho amagquma ehla khona bese ukhuphuka ujabula ndawo ubuka izihlangothi zombili zegquma kunomswakama lapho kugeleza khona amanzi wathi kodwa ungumphiki inkolo futhi ungomunye wabalesihloko kulabo bonke ezweni futhi wathi oh mubi kabi wathi uyazi wena ungumshumayeli wathi yena ngathi awu asihambe sikuzame ngakho sehla sadabula onqumeni nangale emihumweni nakho konke saze sabuyela emuva le emuva ensimini lapho kubekwe indle encane enhle emuva lapho umfo omdala nesigqoko esidala esidonsa leke phansi ababili behlezi lapho niyazi phansi kwesihlahla wathi nangiya ngakho ngathi wena khuluma ngakho sashayela sasondela futhi waphuma wakhuluma naye wathi ngena niyazi ukuthi kanjani abantu baseKentucky abaseningizimu wathi ngena wahlala phansi lapho kancane wayesethi igama lami nginguWoody wathi nginguBanks Woody wathi angazi noma besingazingela yini wathi umngane wami usezansi lapha wathi kade sizingela ngapha komunye umfudlana futhi wathi kome kakhulu besicabanga ukuthi mhlawumbe wathi uyimuphi uwoti na ngabe ungumfana kaJim Wood wathi yebo wathi Jim Wood ungumuntu othembekile kulelizwe wathi noma yimuphi wakhe noma abantu bakubo nginamakhulu amaheka lapha zisize wathi ngiyabonga mnumzane wathi ngabe kulungile ukuba umelusi wami wayengawasosile kusho lokho yabo umelusi wami ukuba hambe nami wathi awungitshele ukuthi uwood usehle phansi kakhulu ngokwanele ukuthi dingeka atshwale umshumayeli noma phi lapha eyakhona wathi yebo wathi ngacabanga ukuthi kwasekuyisikhathi sokuthi ngiphume ngakho ngaphuma ethrakeni ngahambahamba ngathi sawubona wathi futhi wena ungumshumayeli na ngangingakaze ngigeze emavikini amabili niyazi negazi lengwejeje namadevu amade kangako ngathi yebo mnumzane ngathi ngicabanga ukuthi angibukeki njengaye wathi hawu leyo ndlela ilungile kodwa wathi yazi ngifanele ngibe ngumphiki inkolo ngathi akukhona kungako ongakhosha ngakho ingabe yikho mnumzane na
said not
wathi wathi angicabanga wathi kodwa ukuphela kwento engicabangayo ukuthi ngicabanga inkosi uma wake wangisiza wena kwenze manje ngoba ngine kufanele kwenzeke ukuthile wathi awuyinto kuphela ngimelene ngayo nani bafo nikhonkotha nje sihlathele kube sona ukhona baziyo ukuthi kusho ukuthini lokho na inja iqamba manga niyazi ukukhonkotha ubukodwa abulisi sihlahla lezimpungushe kwesinye sihlahla niyazi ngakho wathi nikhonkotha sihlathele kube sona wathi ukhuluma ngokuthile akukho lutho phezulu lapho ngathi awu mhlawumbe lokho ngokubeka umbono niyabo ngathi mhlawumbe inja ibone ukuthize wena ongakuboni wayesethi awu wathi akukho lutho phezulu lapho kwasekuqaleni wathi ayikho into nje ngonkulunkulu ngathi awu kusobala lelo ilungelo lakho lasebele kukukholwa lokho futhi ngakho kwakugcwele isihlahla samaphuli sidala sibi lapho futhi futhi amaningi awu ewele emhlabathini niyazi cishe kwakuphakathi ne-August nama-yellow jacket aye uyazi ukuthi yini yellow jacket na ayemunca ngo lawo maphula niyazi ngakho ngathi ngacabanga ukuthi kungcono ngishintshe indaba ngokushesha masinya niyazi ngakho ngathi awona nginga uma ngithathe lilodwa lawo maphula na wathi oh lothe hlobo wathi ama-yellow jacket ayawadla ngakho ngehla futhi ngazibambele lilodwa ngamba le ngalihlikihla kuma ovalo langcolile uma useRoma ufanele ube ngumRoma niyazi ngakho ngathi awu ngaluma i-aphula futhi ngama lapho kancane wathi ya leyo into ephambene ngani bapho uhlala njalo wathi into kuphela kuyiyo nivele niqonela abantu niphila ngokuphiwa ngathi ya iqiniso lelo siphila ngezipho zabantu ngokuzikhethela abadingekile kuba beze niyabo baya kukholwa futhi baya kuseka wathi awu wathi ayikho into enjalo ngikaze ngibone lothi lumemezela izinto ezinjalo wathi ngiyakwazi ukubheka ngithi ngu phezulu kufike lapho amehlo ami engabona khona angiboni uNkulunkulu angiboni lutho lunye uphuphutheke kakhulu niyazi futhi ngakho wathi angiboni lutho angiboni uNkulunkulu sengibe lapha eminyaka engamashumi ayisikhombisa lesithupha futhi angikaboni lutho wathi ngizosho into eyodwa kwakukhona umshumayelo yedwa ngesinye isikhathi cishe eminyakeni emibili edlule wenyukela lapha e-Acton enkundleni yokukhempa ye-Methodist wathi wayengumfo vela ngaphandle e-Indiana wathi yena u-old lady Cashorn ngikhona ukuthi kwakuyigama lakhe wathi uhlala lapha phezulu esiqongweni segquma phezulu ngongaleya futhi wathi wayenomdlavuza esiswini futhi wathi mina nomkami besilokhu sikhuphukela lapho njalo kuseni wathi azibange sisakwazi ukumbeka phezu kwepo wa uxolonga lokhu bodade kodwa nina nonke niyabo kodwa wathi kwakufanele sisebenzise ishidi lokumdonsa nje loba ngaphansi niyazi bese sidonsa ishidi lokudonsa wathi mina nomkami sasikhuphukela lapho njalo kuseni nanjalo usithwa futhi sishintshe umbhede wakhe futhi silungise yena nomyeni wakhe bahlala phezulu lapho futhi wathi odokotela babekade bembona futhi wathi ubekade elapha lomdlavuza esikhathi esingangonyaka futhi wathi wayesefika endaweni baze bangabe besabuya esephila nje ngemithi wathi lomshumayeli wayengowase-Indiana wayengakaze abe sezansi lapha ngaphambilini futhi wathi futhi bona enomhlangano phezulu lapho wathi kwakungu ngekagele kwakusondele kubantu abangamakhulu ayishumi nanhlanu kulokhu i-Acton encanyanyana encanyana awu ngicabanga ukuthi inani labantu licishe libe ngamashumi amabili niyabo kodwa banenkundla yokukhempa lapho futhi ngakho wathi ngobusuku besibili lapho eshumayela wathi wabheke emuva ezethabeleni wayesethi kudadewabo walowo wesifazane wambiza ngegama wamtshela lapho esephuma ekhaya wathatha iduku elimhlophe elinesithombe esincane esiluhlaza ekhoneni lalo futhi wayeliphethe ephaketheni lakhe wayenodadewabo ogama lakhe elingusibanibani ngapha wayebulawa umdlavuza woza ubekele iliduku phezu kwakhe futhi uzosinda futhi wathi nganoma ubuzokucishe ngehora lishumi wathi ngangicabanga ukuthi bane-salvation army phezulu lapho esikhongele sigoma ngazi ngizwe umsindo ongaka empilweni yami sasicabanga ukuthi isalukazi sasishonile ngakho ekentucky balalange lesikhombisa enqoni nezinkukhu neyazi lapho ngakho-ke basho bathi futhi lowo kwakungu-Big Ben neyazi owathatha lelo duku futhi wenyukela lapho nalelo nonekazi ukuyolibeka phezu kwalo futhi angaklabalasa njengengwe noma kanjani neyazi phezulu lapho eqhubeni ngakho waye phezulu lapho futhi wathi ngokusukelandelayo sakhuphuka kuyojola ukuthi yini esasingayenza ukuze sibasize isizathu emuva le phakathi lapho wawungakwazi ukuthola umngcwabi kuze kube sekuseni neyazi wathi sahamba hamba senyukela lapho sibone ukuthi singenzani unkosikazi nami futhi wathi lapho sifika phezulu lapho wathi lowo wesifazane wayedla ophaya baba aphula abathosiwe ehlezi etafuleni phuza inkomishi yekhofi yena nomyeni wakhe niyazi ukuthi yini obhaya bama-aphula abathosiwe inyanga enguhafu yabo idonsa inhlaba njengepanikuku bese ubeka yazi ukuthi niyazi ukuthi ubhontshisi oluhlaza owomisiwe yini ubhontshisi oluhlaza owomisiwe usho ukuthini na niyabo ubhontshisi lowo niyazi ulingise bese uyeka ilanga liwomise bese womisa ama-aphula niyazi ngendlela efanayo phezu kwendlu bese uthatha la ma-aphula wafake kulokhu waphendukise njalo bese wathosa benze lokho abakubiza ngenyanga enguhafu ubeke utiligi wamabelo phezu kwawo amnandi ngempela futhi amnandi impela anjalo futhi ngakho wathi wayedla ophaya bama-aphula abathosiwe yena nomyeni wakhe futhi wathi akenzi umsebenzi wakhe kuphela kodwa wenza umsebenzi kamakhelwane kusukela ngaleso sikhathi ngakho manje bengifuna ukwazi ukuthi leyo ndoda yakwazi kanjani lokho nobhenz wayengibuka waqala ngamnikinela ikhanda kanjalo futhi wathi ngingajani okwazi ngathi awuqondile ukuthi lelo iqiniso ngathi ubungeke ukholwe yinto enjalo wathi ngingakwenyusela ngaleya futhi ngikufakazise kuwe yabo manje wayeshumayele muva kini ngalo nkathi yabo ngamvumela wathi ngingakwenyusela lapho ngikufakazise kuwe ngathi o ngiyalithatha izwi lakho niyabo ngathi ngiyalithatha izwi lakho wathi awu liphezulu lapho ngo futhi uma ngokukhona vele ukubukele lapho ukuthi ubuze ukuthi ubuze noma yimuphi womakhelwane engalapha noma yimuphi wabo angakutshela ngakho o ngathi ngiuqonde ukuthi kunjalo na impela kunjalo ngingacabanga manje wena ushumayele muva kini niyabo ngavele ngama kancinyana ngase ngithi wathi ngathi awu yini njalo yini obufuna ukuyibonela umshumayele na kwakungubani igama lakhe na wathi angazi wathi uma ngike ngambona ngizombuza ngakho ngathi yebo ngimzala awu ngathi ngethemba ukuthi uyambona futhi wathi awu wathi uyazi wathi engingakuqondi kwakuyilokho ayekhuluma ngakho lapho engama laphaya futhi engakaze abe kulelizwe ngaphambili futhi azi ukuthi lowo wesifazane wayenalelo duku futhi lathunyelwa laphaya futhi alibeka kulowo wesifazane futhi amtshela khona impela okwakuzokwenzeka sekuyiminyaka emibili edlule futhi uphile esala wathi futhi ukahle wathi nangu odokotela bathi uzofa noma ngabuphi umzuzu bamvula enomdlavuza futhi bavele bamthunga bambuyisela bakwazanga ukwenza lutho ngakho wawusuhambile niyabo wathi futhi ngakho wathi umzongolozele futhi wathi nanguya wathi awu lokho kuqinisekile kuxakile akunjalo na futhi wathi impela kunjalo ngathi mfani yaphula elihle lelo futhi wathi ya lelo ngelihle wathi unjalo ngathi sidala kangakanani leso sihlahla na wathi mfo semusha yonke iminyaka yami engamashumi amahlanu yazi wathi mfo semusha wathi ngangivame kuhlala phezulu ngaleyo esikhongweni salelo goma mina nobaba wami nomama nathi sonke sahlala phezulu lapho lapho leyo ndawo yomlilo endala endala indlu yezingodo endala wathi ubaba wakha le ndlu futhi sathuthele ezansi lapha wathi ngenkathi efa ngayithatha wathi ngikhulise umndeni wami lapha wathi ngineminyaka engamashumi ayisikhombisa nesithupha wathi ngatshanelisa isihlahla lapho cishe eminyakeni engamashumi amane nanhlane edlule futhi wathi singikhiqizele isivuno esihle sama-aphula kusukela kusaqala ukukhiqiza ngathi kuhle kakhulu ngathi lokhu ngathi ngiqaphela amaqabunga onke ayawa esuka kuleso sihlahla. Ngiyabona umama wami omdala wayevamele ukungitshela vele unike inkomo intambe eyanele izozilengisa. Ngiyabo ngakho vele ubophe ihashi lakho emuve kugcineni kwentambo ulibhekisise ngenkathi libeka unyawo lwalo phezu kwayo emva kwesikhashana uyazi. Ngakho yilo ndlela ngaphandle kokunye ngifanele nje ngethembele kuNkulunkulu ubulula nje bokulalela futhi hamba nje ngendlela ahola ngayo. Ngiyabo ngingenawo amandla engqondo angawami ukunqumala abo bafo abahlakaniphile niyazi kufanele nje umyekela kwenze niyabo. Ngakho wathi awu wathi ya amahlamva ayasuka. Ngathi manje leyo yinto exakile akunjalo yini mnumzane na? Ngathi naku la ukhona nakho sekuma phakathi no-Agasti sine ngakusashisa nje amashumi ayisishiyagalolunye khona lapho emthunzini. Futhi ngathi maphakathi no-Agasti ngaphandle kwesithwathwa nanoma yini futhi nokho lawo maqabunga yawa isuka esihlahleni. Ngathi ngiyazibuza ukuthi yini eyenza lokho. Wathi ukuphila kuwashiyile. Oh, ngathi ngiyabona ukuphila kuwashiyile. Ushelephi ukuphila na?
Ngathi
phansi ezimpandeni amanzi esihlahla.
Oh,
ngathi ayakwenza. Wayesethi futhi ngathi akwenzelani lokho na? Ngathi usho ukuthi ukuphila akukho phezulu kuleso sihlahla ebusika na? Wathi
oh,
chabo abeyo sibulale mbiwane ukuphila biyofe esihlahleni uma iphezulu lapho. Wathi ukuphila kwehlela ngqo ezimpandeni. Ngathi kubuya into esahlobo elandelayo kulethele esinye isixeke samaphula. Yeah.
I said, I want you to answer me a question. I said, tell me.
Ngathi ngifuna ungiphendulele umbuzo. Ngathi ngitshele leso sihlahla asinabo ubuhlakani.
But there's some super intelligence that tells that tree.
Kunobuhlakani obuthile obukhulu obutshela leso sihlahla ukuthi manje kuyeza ngubusika suka lapho uthi ubuyele ezansi ziphandeni futhi ucashe phansi ngaphansi kokungcola.
Next spring you got to bring this guy.
Endasahlobo elandelayo ufanele ulethele lo mfo amanye amaphula ukuthi uma engamlaleli siyafa, uma emlalela siyaqhubeka siphile. Lobo buhlakani afanele ahloniphe lobo buhlakani.
Ngathi awu
lokho kuyimvelo nje. Ngathi yini imvelo? Ngathi usho ngokwendawo nje nokuhamba komhlaba na? Ngasho beka ibhakete labanzi phezulu lapho esigcotsheni maphakathi lwagazi. Siyabona hlela phansi sigcotsheni bese kuthi into esahlobo yabuye futhi ube nelinye ibhakete lamanzi. Wathi ngeke kwenze lokho. Ngathi awu kholeke kufanele kube ubuhlakani obuthile obulawula lawa niyabo.
Wathi ngikazi ngikucabange
kanjalo kodwa ngicabanga ukuthi uqinisile. Futhi ngathi awu kholeke lapho utshela ukuthi ubuhlakani bune obutshela lawo lawo manzi sihlahla kulesi sihlahla ukuba ihlele empandeni ukuba cashe ukuba buye futhi futhi akufule ukuthize obuzuzisa omunye. Ngizokutshela bonakanye ubuhlakani obangitshela ukuthi lo wesifazane owayelene laphaya ibulawa umdlavuza ukuthi uma engalalela imiyalo kaNkulunkulu uzophulukiswa. Wathi awuyena lowo mthumayeli. Ngathi nginguye. Bani igama lakho? Ngathi Branham. Wathi lomfo ungakufakazela na? Ngathi awu ngicabanga ukuthi ngingakwazi ukuthi lapho ngaphansi kwaleso sihlahla samaphula ngaleyo nto encane lula ukuphila ngamholela kuKristu. Ngonyaka odlule ngangisezansi lapho futhi ngenyukele esihlahleni futhi owesifazane wayehlezi ngale ngemva kwalapho umkakhe ececa amaphula ngambuza wayesahamba.
She said, Mr. Branham.
Wathi mnumzane Branham, uNkulunkulu makabe nawe njalo. Wathi unyaka nonyaka sazama, senza konke. Kodwa leyo ndaba encane lula mayelana nalesi sihlahla samaphula yamletha kuKristu. Ngakukuphile kulula kakhulu, kodwa nokho kuhle kakhulu. Abe sibeke nje lokho esinakho ukuze sibe nokuvuka ngolunye usuku.
Kuthi
kungabi yithina kuphela, asiveze omunye umuntu kanye nathi lapho sifika kulolo suku. Kulungile lokho na? Singakhuleka na? Baba wasezulwini, wenze ukuphila kwabalula kakhulu, indlela yabalula kakhulu, yacaca kakhulu. Makube kude nathi kuzama ukuke sikusonde ngendlela enjalo yokungenisa kwethu lokho esikucabangayo ubuhlakani.
Let's just take the simplicity.
Ake sithathe nje ubulula uNkulunkulu abubeke phambi kwethu lapho sikusebenzise lokho ukuze sizuzele uKristu imiphefumulo.
Father God, we're here now. We're here opening this meeting.
Baba uNkulunkulu silapha manje silapha sivule lomhlangano kukhona izoni nqa zonke lapha angazi ukuthi zingobani ukuthi zikuphi.
Here I set with men and women this morning that I believe
through the ceaseless ages to come that we'll live together.
As we sit here this morning, looking across the table one to another, I watch down along the line, see gray-headed man, who is probably on the field preaching out of his center. We shook each other's hands, we fellowshiped around our breakfast. We may never meet another breakfast. But there's one thing sure, we'll meet at a supper someday. That's a wedding supper. And that great table is stretched across the sky. We shall see the skies of the sky. We look across the table one to another. And we count down as we drop the numbers as we thank them.
Amen.
Thank you very kindly, friends. If you will,
I'll be happy to bring you a pay.